Nana wa papa ivunyela o. Aga mizini Atlanta style. Okwe.
Ewo na agwo. Na odi ko tun ke police obu mu na ya no. Mgbe obula ono checking point. Ana eche eke karu. Nka ahu gbasara ya.
Ama mo onye ewo no. Domi nwa.
Owe.
Madi ama ne bekishi.
Sorry dad.
Sorry for yourself.
Isi na school.
School ugbo kwa gi. School ka mu na next na lot ugbu a.
I didn't say school, Dad.
Ehonaya. Omuagugwoge.
Gini ki geme Chegaria, é no ar, no ar, no ar, no ar.